Jani. MC Comedy Tona na Bisulemani. Ndana Bongo Record. Watu porye kutoka Morogoro. Nchika soro bahari. Haya. Tafadhali ndugu yangu sini chukie. Kama kuna makosa nomba tusameane. Mimi na wewe hatuna tofautie. Panapo matatizo siturekebishane. Tafadhali ndugu yangu sini chukie. Kama kuna makosa nomba tusameane. Mimi na wewe hatuna tofautie. Panapo matatizo.
The combat T.I.O.T. Yeah, Moral United. tuchukie. Kama kuna makosa, naomba tusameane.